Network.com.
Tuxedo. Washa washa.
Sio siri tena, nimetoboa.
Oh why.
Sio siri tena, nimekuoa.
Oh why.
Sio siri tena, nimetoboa.
Oh why.
Finally.
Shake, mama, shake. Shake, mama, shake. Tunde tulicheze vanga. Shake, mama, shake. Shake, mama, shake. Shake, mama, shake. Tunde tulicheze vanga.
Vela, apa manje na kukwatila. Wenzo kuseka siya pavali lama. Mayamba na kukumbu ilama. Ziziri chikondi chagwira ma. WhatsApp kulie. WhatsApp kulie. WhatsApp kulie. Azali la zali la ngati ni mberere. Siapa manje tiafika po. Simbo ya tuni guduka po. Chikondi chatu chiribe mabampu. Monga ni manzi ya chuka kutapu. Yanguro.
Sio siri tena nimekuoa.
Oh why.
Sio siri tena nimetoboa.
Oh why.
Fine way. Fine way. Fine way.
Shake mama shake. Shake mama shake. Shake mama shake. Tunde tulicheze vanga. Shake mama shake. Shake mama shake. Shake mama shake.
It's a blessing, amazing, understanding. My baby, you are strong woman, not crazy. God feeling a lady. Baby, give me what you got. Muri dream, tienza chibugati. Koma baby, ndi uwe chikadi. Tikangala na iwe ni Dubai. No rai, siya pamanje tafika po. Simbo yatu ni gudu kapo. Chikondi chatu, chiribe mabampu. Kwati ni manzi, ya toka kutapu.
Nimetoboa.
Oh why.
Sio siri tena nimekuoa.
Oh why.
Sio siri tena nimetoboa.
Oh why.
Fine way.
Fine.
Fine way.
Fine.
Fine way.
Fine.
Shake mama shake. Shake mama shake. Shake mama shake. Tunde tulicheze vanga. Shake mama shake. Shake mama shake. Shake mama shake. Tunde tulicheze vanga.
Baby biko biko.
Biko biko.
Yani sito sito.
Sito sito.
Kwetu mwato mwato.
Mwato mwato.
Wangu we na muko we. Mwenza angu we. Nipe kala chala dunye. Ebu penzi kichuchume. Nipe nitamu tani.
Sio siri tena nimetoboa.
Oh why.
Sio siri tena nimekuoa.
Oh why.
Sio siri tena nimetoboa.
Oh why.
Fine way.
Mama shake, shake mama shake, shake mama shake, tunde tulicheze vanga. Shake mama shake, shake mama shake, shake mama shake, tunde tulicheze vanga.
Sparky D, BK,
Ocheche.
Zedwap.com.
Another toxic.